solo penza baninga biso bazanga chango zalima kasi yomoko bileli yango
owe mbo